kawn dimse
demi sukabe den ille hedde noga e joyi lewru me awre fuddanno himbe anandema ana kebannodo wattu joni one dungu ana taada warde awre wattu lewru juin yaade out woni ko wadate kambuji du kebataake ko hanti dungu gasata wala fugo hebete demudo illa lewru joy buddo hitande wali yaaji puddata warde de ngari de dilla e birfito warde lebbi didi ciagal mudum dun hollata awre yoni himbe ana bay awde
ko be bara gamna
nara bulu onde yela mana
nde miila himɓe kañum e mbayditi joppi ko wonno arande taguji mammiraɓe meɗen nde ana mbullito joni wiide wattu waylitake mammiraɓe meɗen ana burnanno koreji mumɓe tiɗalaji fou jogakino joni engrais ŋaji woni ko nawtirete tawene arande birguiji woni ko himɓe nawtoroto ja gatto liggese mumɓe ana keɓa du awdiji mumɓe ana gasa aɗum moƴƴino yimɓe woni gollirta no worno arande ana jiiɗi du ko
yaafimayoɗi
hannden sa daari ana gondi e bonnede ndiyameji bonɗe nawtorteɗe ana naata le majje liƴƴi keɓatake ko heewi waati joni himɓe masiŋaji ɗi wonno ko nawtoroto ana gatta ɗum e mafeji mumɓe eɗum boni e cellal eɗum wawi wadde torraji goɗɗi en fou eɗum wodani min nawtorata ko sanne fournoŋaji foyer amélioré ɗi kanjine eɗi ɓuyta nawtorgol leɗɗe min ngala jaati bawɗe muɗum ɗum hattami nawtorade ɗum leɗɗe woni komin taƴata min jamin cotto le gelle mawɗe ɗum min keɓata hen seeɗa hannde si neɗɗo haaja lekki ɗo amen ɗo wala kana ja gelle ɓadiɗe amen ana hanine lekki fou taƴaki gokki tute lumtina ɗum ɗum won ko hani waɗede ko moƴƴi miɗen gaɗa kulleji kewɗi tawa min anda torra muɗum sini min keeɓi miɗen kaja faabotoɓe min ɗum woni ko min jiɗi.